jali. Ndibonile apha asthand tendinge nbanja bonbaye. Komi pako ehlukahlukile apha ke kodwa asikho apho but kona is different. Tes ka candy jongba. Hey khona bamanzi khona bamile khona is BBL khona ezizamayo. Ndiyazibala kodwa ke andizanga apho uzothetha for a long time. Zisani podium nje ndizothi Go visit it. This is a rule and a man. It's a good. Go visit it. 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 Khona abo abazoba nengxaki ngale nto endithe ukuba ndibekapha. Ndingumntu ke mna othandayo bo uthetha nje for a long time kodwa okwangoku nje ndithanda uthetha inyani. Ngoba kukhona 1, 2, 3 kukhona ABC so napha emuva kutsho uba asifani. Ndisazophinda phaa ndithi kunina khona abamanzi khona abamile khona babezi BBN. Nami kodwa ndiyazibala. Sivesa, 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 sivesa.